Jango to viviemu, agambia tia. Jango to sinemu,
we are Sammy Vida.
Jango to viviemu,
oh, yes, Nalidong.
Jango to sinemu.
Yakara fight,
Uli Ramazina, go now, I know. Sanyo se kumoyo, ni mase katigendo, mwenyeka la kubiliamu Neka stylo, neseka uomunyo, banale gaza memo wanese bango
Setu itepa inyako,
uli la mazina gaonya
wano
Kwa wajo nago gaja kukunibwa,
eplesi unira wali
Jango to bebiemu,
uli la masata gaonya
wano
Sa wajo nago, ya kukumibwa, evida la mbisibye wali Shisha vivaleta poke mochibala
Baba failo
Kendeleze nganyaba dongo Kubatu kukako ziwaya Sexy watumbiza boy Toi tabangata gaiga
Ndongo Singa yali chikopoze nali chikuze Singa yali masawani nali gaguze Singa yali motokaze nali chivuze Singa yali nyumba nali jizimbe Nenjiteka kakamoli na madimiza Nenjiteka momu diango na kabalaza
His favorite song, a pretending a new
Avera Kuno Yatame de da Yatame de da.
Uli Ramazina Gaonya
wano,
Sawa yona goga jabu kinewa,
Epesi unira wali,
Jango to bebiemu,
Uli Ramazina Gaonya
wano,
Sawa yona go jabu kumiwa.
Champion Moscow Church.